budget K. Ingawa niko mbali, ingawa niko miles and days so far away. Ingawa niko Kenya lakini tunateme minza kukona we. Najua na uchungu na hasira na huzuni we. Pia mimi na kudata kila siku by the window frame. Next day you wear again. Baby kwa mpole, pia mi waga na feel lonely. Na play piano na guitar, na pata blister kwa vidole. Na skiza preacher on a Sunday, bring the blessings on my way. Nisi choke kutafuta, wenye giza na fukara nyota. Wanataka kuputa, wafiche future na ukuta. KTK wasiwaini kumpuka, all native wasiwaini kumpuka. Na aibu nikitoka kwenye nyumba, na warembo wasiwaini kumpuka. No lie mina hisi mta cheesy, hizi lines na stress my feelings. Niambie better days uko wapi, zimepicha kwenye azi kwa bahari. Meli ya ugari ni anze safari, niambie juu ya peace and love. You are hip hop na rap ya zamani. You mean ingali nimepose maskani. Na my boys strong with the better days.
Waiting for the better days. We all hope for the day. We all see. Till the days come and go. We still wait. Wait the way. Till you find the way.
Iwapo nitaweza, nitaweka pet kando, nitaweka roll kando niweze kueleza. Ninavyoishi kule ninakotoka, ninavyohisi kila nikiondoka, ninakotoka. Iwe ni gari, iwe ni ndege, iwe ni meli, yani still mini hustler. Hata vua ikinyesha nitafika, mimi ni jeshi na juhudi ndo bendera. Na nalimwaga jeshi langu kwa hasira, do nimechoka, bado nasonga, bado na hema. Kama si leo kesho labda siku njema, ukinichukia mimi pia binadamu. Mimi si chuma na maisha si karamu, na huzunika nikishika hii kalamu. Juu wasanii wanataka kuwa famous, masuala ya sanaa hawataki kufahamu. Na huzunika hapa njia kinyozi, nikiwa na matozi tunangoja better days. Na iwapo tutapesa, iwapo tutatesa, iwapo tutaroll someday. Iwapo huna mziki, utadeta cash and check to handsome pay. More cash no credit days, more cars no parking space. Mbona tu feel okay, waiting on the better days. Watching for the paradise, I see it when I close my eyes.
We all pray, waiting for the better day. We all hope for the day. We all see, till the days come and go. We're